endwadde zawona bulamu bunyuma mirembe twafuna bafu bazuukira